vuvuzela mina. Oh manje simo sizoshintsha. Yena lapha kimi ngibethe imitha. We friends with my deeper. Vele nomntwana bazongifila. Eh, insengiphethe ubu. Dlala mabubu bubu. Aguzu skukululu. Sipetha mamunyu munyu. Abantwana bahle save inkulumo. Ay khulume ibubu bubu. Laba ke amaputu nunu. Bafuna la mabubu bubu.
Oh, I'm busy, I'm open, go, I'm full, I'm